Singabantu abanentanta impela ukuba lapha kulukukusa ukuba siphile emhlabeni ukubona esinye isikhathi esikhulu sephasika. Iphasika njalo lilethe into enhle kakhulu kithi, amathemba amasha futhi likhulu kanjani pho. Futhi ngizahamba nje ngingena ekameleni emuva lapho kulukukusa umuntu othize ohlangane nami futhi wathi, futhi Branham yazi ingane encane noma umntwana omncane noma uthize wakhulekelwa eChatakwa ngonyaka odlule ebedinga ukukhishwa inhliziyo yayo namavalvu noma ukuthize ilungise kuyo. Wathi ingane iphilisiwe futhi isesakhiweni kulukukusa empeleni futhi ihlezi lapho kulukukusa. Ngakho lokho kukahle, sizoba nobufakazi obuncane obuvela kuyo mhlawumbe nje ngaphambi kokuba sigadle kweke inkonzo, futhi singabantu nje abajabulile. Manje ngizacela umfowethu Neville uma engathola ukufunda kombhalo kuMathewu noma uLuka omunye wovuko uma ungakawufundi. Ufundile yini mfowethu? Ngakho sisalungiselela umkhuleko. Futhi manje ukulandela le nkonzo kuzoba yinkonzo yokuphulukisa. Ngemva kokuba le nkonzo isiphelile, bese ke niya ekudleni kwenu kwasekuseni, bese kuthi ke emva kwalokho sizophinde sibuye siligamenxe ihola lesishiyagalolunye futhi siqale enye inkonzo, bese kuthi ke izinkonzo zokuphulukisa zizolandela leyo. Bese ke kuba inkonzo yombhaphathizo izolandela leyo. Yeke sikhathi esihle kanje pho sombhaphathizo. Oh, hey uvuko, ingakho sibhaphathiziwe ngoba wavuka futhi. Ngikumbula ngaphambi kokuba sithole iqhibi lethu lokubhaphathizela lapha, ngangivame ukubathatha ngibethisele emfuleni ezansi lapha kusesekuseni kakhulu kusokupholile kunesithwathwa, futhi ngibhaphathize abantu ezansi lapha emfuleni kukhona ukuthize. Ngakho ukuthi nje isikhathi esingcwele, iphasika isikhathi esikhulu. Bengibuka mfowethu uPat Tyler ehlezi ngalapha, bengikhuluma nomunye ezane busuku ukuthi inkonzo yethu yokugcina eOklahoma ngizamile ngiyazama manje futhi ngizome emezela lokhu ukubeka iceleni uNkulunkulu aze angibizele ukuba ngikwenze inkonzo yami endala yokwahlukanisa, ngoba ngicabanga ukuthi ekuqaleni yinkonzo entsha ezayo. Ubuye busuku kungekho namunye waziyo ngayo. Ngayihlola enganeni izangasemsamo, yayizelwe impubuthu ingane, futhi yayiyimpubuthu ngokuphelele. Umfana cishe neminyaka eyishumi nesithupha ubudala, futhi ngokusheshe nje wavele waquma wamemeza, futhi uBranham sekuyabona. Futhi lapho noPat wayethi emeduze ngonga kumfana ngenkathi amehlo akhe evuleka kokuqala empilweni yakhe yonke. Futhi ngakho ngithemba ukuthi lapha ngokukhulu kulindela nami uqobo ngibheke thize uNkulunkulu ukuba asenzele khona ukuthi asilethe kwelinye izinga kunalelo ebesikulo. Asikhothamise amakhanda ethu manje senzele umkhuleko. Baba wethu osezulwini onomusa, njengoba sibuthene kulukubusa lapha ebandleni elincane eliseceleni komgwaqo, siyabonga impela ngawe ngawo wonke lo mzamo kithi, futhi kakhulukazi kulukukusa kwephasika. Ukuba kwakungakaze kube nephasika, ngabe asikho ezimeni ezikuse namhlanje. Ukuthi iphasika yilokho kubeke uphawu konke okwezithembiso zikaNkulunkulu. Kuqinisekisiwe kithi yonke into ake wayethembisa, konke kwenziwa kwaba ngokuphathekayo ngephasika, olunye lwezinsuku ezinkulu kunazo zonke zemigubho esingaba nazo ngonyaka. Ngizacela Nkosi namhlanje ukuthi uzoduduza izinhliziyo zethu sisahlala silindile futhi singaphansi kokulindela kukaMoya oNgcwele. Uweza emva kwePhasika ukuba uze phezu kwezinhliziyo zethu nokusiduduza nokuvuselela ukholo lwethu ngezilinganiso ezinkulu ezinamandla, ukuze sikwazi ukuhamba impilo uJesu asimisele ukuba sihambe. Sikhulekele wonke umuntu ngamunye, futhi kakhulukazi labo abavalelwe futhi abakwazi ukufinyelela ezinkonzweni noma yikuphi namhlanje. Nkulunkulu iba nabo. Kwangathi leli phasika lingabatholele iphasika langempela, ukuvuka empedeni nokuphila kusha bangakaze bakwazi ngaphambilini empilweni. Sibe khona Nkosi. Pangati wonke mshumayeli yonke inceku onayo emhlabeni jikelele namhlanje ekupha lesi sikhumbuzo sikhulu pangati bangaba nokugcotshwa nokuqina kanye namandla ukuletha emabandleni abo imvu elindile ukudla uNkulunkulu akugcinele abantu bakhe siphe khona Nkosi.
We wait for our portion humbly.
Silindile ngenge yethu ngokuzithoba egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Ngizocela futhi nevili manje ukuba funde imibhalo yovuko.
Matthew 28. In the end of the Sabbath, as it began.
Ngempela kuphileni kweSabatha, ngovivi lokuqala kweviki, kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Futhi ipeka kwaba khona kuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehle ezulwini yeza yagenqa yitshe yahlala phezu kwalo. Kubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesambathe sayo sasimhlophe njengomgqoqwane, kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifune uJesu obethelwe eziphambanweni. Akakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho inkosi ibilele khona. Bani masinyane nitshele abafundi bakho ukuthi uvukile kwabafileyo. Futhi bhekani uyakunandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona. Bhekani ngilitshelile.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy.
Basebesheshe bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu. Bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Besaba kotshela abafundi, bheka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Basondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye.
Then said Jesus unto them,
Kona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile, baya kungibona khona. Manje besahamba, bheka abanye kubalindi bafika emzini, babikela abaphristi abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene namalunga, benza icebo, banika amabutho imali eningi. Bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beze ebusuku, bameba besalele. Uma kuzwakala lokho kumbusi, siya kuncengana naye thina, futhi simvikele. Ayeseyithathe imali, enza njengokufundiswa kwawo. Lelizwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla. Kepha abafundi abayishumi nanye baye eGalile kuleyo ndaba uJesu ayebayale yona. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabazi. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibhaphathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you.
Nibafundise ukugcina konke nginiyele ngakho, futhi bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Yenze lizibusise zaye kufundeni kwezwi layo. Manje singasho simemezele futhi manje ukuthi izinkonzo futhi ezasekuseni izoqhubeka sekugamenxa ihora lesishiyagalolunye. Lapho nje sisuka kulena lenkonzo yasekuseni manje, futhi ngakho ke sizoyibiza lena ngokuthi inkonzo yethu yokuphuma kwelanga. Futhi thina sinezinto ezinhle kakhulu kunibizela zona ngemihlangano esidlulile. Futhi sifuna wena ogulayo nohluphekile nonke ukuba nize ngokukholwa. Kulokubuza ukukholwa ukuthi lo Jesu ovusiwe ukhona namhlanje, futhi usenguye nje njengoba wayelokhu enjalo, akagaze aguquke nakancane. Manje ngifuna kufunda ingxenye encane yombhalo lapha itholakala esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sikaJobe. Ngiqale ngevesi leshumi lesihlanu.
They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien.
Abagogobele endlini yami, izincikukazi zami bangishaya umfokazi. Ngowezizwe emehleni abo, ngabiza inciku yami, kayingi iphenduli, ngayincusa ngomlomo wami. Umoya wami mubi kumngani, ngiyanuka kubantwana benyama yami uqobo.
yea, young children despise me. I arose and they said,
yebo nezingane ziyangidelela uma ngivuka zikhuluma ngami, ababe yizifuba zami bayanengwa yimi, labo engangibathanda sebengifulathele.
My bones clave to my skin and to my flesh.
Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami. Ngiside kokulambisa kuphela. Ngihawukeleni, ngihawukeleni. O nina bangane bami, ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile.
Why do you persecute me as God?
Ningizingelelani njengoNkulunkulu, ningasuthi ngenyama yami na. Wo sengathi amazwi ami manje abengalotshwa. Wo sengathi angabhalwa ngepeni encwadini, aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofu kuze kube phakade. Kepha mina ngiyazi umhlengi wami ukhona, ekupheleni uyakuma othulini, nalapho izibungu zesikhumba zishabalalisa lo mzimba, lokho ngiyakumbuka uNkulunkulu enyameni yami. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi, nakuba okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami. Ngizothanda kuthatha indikimba lapho etholakala kulo Jobe ishumi nesishiyagalolunye. Ngiyazi
the patriarch at this time was somewhat like we are today.
Ukhokho kulesi sikhathi wayenjengalokho esiyikho namhlanje, wayekade esezinkingeni ezijulile, njengoba sikubuza ngokuthi amanzi aphakeme futhi wayeshisekele.
Many days it sat on the ashy. And was trying to find words to console him.
Izinsuku eziningi wayehlala endundumbeni yomlotha, futhi wayezama ukuthola amagama okuba mduduze, ezama ukuthola into ethize ezomkhuthaza, futhi into ethize ebinga ngaba yinduduzo kuye, njengoba wayebonile ukuphila kushabalala kuphuma kuye.
First place he was an old man, somewhat 90 years old.
Uqala wayeyikhedla cishe leminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, futhi wayeshaywe izandla zikaNkulunkulu. Manje siyazi ukuthi uNkulunkulu wayengamthintanga ngesandla sakhe, kodwa ukuthi uNkulunkulu wayevumela uSathane ukuba amthinte. Nkulunkulu kuphela unezithunywa zokwenza izinto. Nkulunkulu ufuna ububi benziwe, uvele akhulule uSathane ukuba kwenze, futhi uma efuna okuhle kwenziwe, unezinceku zakhe azikhululayo ukuba zikwenze.
And Satan had touched Job for a purpose to try.
Satan wayemthintile uJob ngenhloso ukumvivinya, ngoba yena noNkulunkulu baba nenkulumo mpikiswano.
And God told Satan that I've got a servant.
NkuNkulunkulu atshela uSathane ukuthi nginencike emhlabeni, akekho ofana nayo, noma yini engiyishoyo kuyo iyo yenza, indoda ephelele nendoda elungile.
Satan said, if
you just let me, uma ungangivumela ukuba ngimthole, ngizomenza kuthi ebusweni bakho.
Job, not knowing all these things going on, it brought the patriarch into a deep.
UJob engazazi zonke lezi zinto eziqhubekayo, kwaletha ukhokho ekucindezelekeni okujulile. Nokho ngandlela thize lapho konke sekusukile kuye, wayelokhu eyigcina indawo yakhe kukuKristu. Ngiyazi umsengi wami ukhona, washo.
Now we come to those places. We all come.
Manje sifika kulezo zindawo sonke siyafika, futhi ngiyakhona ukuthi namhlanje ukuthi sibuthanele ukuthize lapha njengaleyo nhloso efanayo. Sonke sisendudumbeni yomlotha. Sinezinkinga zethu, izimo zethu ezingajabulisi nezijabulisayo, nezikhathi zethu ezimbi, nezifo zethu, nobuhlungu bethu benhliziyo, nezinjabuliso zethu.
So we come like this of a morning this
Ngakho sizasinje nekuseni kukubusa kwephasika kuthola amagama enduduze, njengoba uJobe wayezama ukuthola kubangani bakhe.
None of them could give him any consolation. Because of his trouble they were accusing him.
Ngeke nomunye wabo akwazi ukunika noma yiphi induduza ngenxa yenkathazo yakhe, babembeka icala ngokuba yisoni sangasese. Bese ke phakathi kwayo yonke leyo nkathazo, uNkulunkulu wamtakula.
Job was questioning. As he knew, not only was his sickness and his
Job boy buza njengoba wayazi kungesikho kuphela ukugula kwakhe namathumba akhe lenkinga yoni nobuhlungu obenhliziyo ngokulahlekelwa ngumndeni wakhe nawo wonke umcebo wakhe wayeselungele nje ukuthatha impilo yakhe kodwa wayeyikhethe esekungile impela futhi ngokwazi ukuthi wayehlela ethuneni. Wayesazibuza kulokhu-ke kuyinto enqaba ukuthi nakho ngilapha ngiyahamba-hamba impilo ephakeme kunaleyo isilwane esiyiyo nempilo ephakeme kunempilo yesihlahla. Kodwa lokho sitshela ukuthi wathi uma isihlahla sifa siyophinde siphile futhi futhi uma imbali ifa iyobuya iphile futhi.
But he said, man layeth down, he giveth up the ghost.
Kepha wathi umuntu lala phansi uyaqashuka futhi ukuphi na amadodana akhe ayeza kuzomlilela nokuhlonipha futhi akakuboni.
And he was wondering what was the matter that
futhi wayezibuza kwakuyini indaba kuNkulunkulu ukuba ukubavumele impilo enjalo empile futhi njengezimbali nezitshalo kodwa umuntu angekwazi ukuphinde aphile futhi na konke lokhu kwamenza wakhathazeka.
If we will just draw from this conclusion,
futhi uma siza kudonsa kulezi ziphetho kulokhu kusa futhi lokho esikuzele lapha. Sizwile indatshana yephasika iphindwa futhi ifundwa emuva naphambili futhi namhlanje kusakazweni komsakazo wakho yozwa abashumayeli abahlukene besondela kuyo. Kodwa ngikucabangile ngeqembu lami elincane kulukukuza inkosi engibhekayo lona ngizosondela kuyo ngenye indlela eyehlukile uma ngingakwazi ngiza endaweni ethi kungani siza kulezi zinkinga na. Yini eyenza lezi zinto zize na kungani umkristu efanele ahlale ekhathazekile na kungani yonke into nje ihambe ngokuphelele kumkristu na kodwa ayikwenzi futhi siyakwazi.
Sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinning.
Ngizikade sibadze kike ziningi lapho siba ngumKristu kunebesinazo ngekathisi seyizone kuzobala kulotshiwe ziningi izinhlupheko zabalungileyo kepha uNkulunkulu mkhulu kuzo zonke.
Kunkulunkulu
wathebisa izinhlupheko eziningi imizwa engajwayelekile nezinto ezingejwayelekile eziyoba ngaphezu kokuqonda kwethu kodwa sonke isikhathi kwenzelwa ukusisiza.
Just can't understand it. Because if we did, then it would not be a faith to us.
Singeke nje sakuqonda ngoba ukube besikuqondile kodwa ke bekungeke kube ukukholwa kithi besiyohamba ngokuqonda kodwa siyakwenza futhi sinakho futhi siyakholwa ngokukholwa izwi lakhe ukuthi kusebenzelane kube ngokuhle kithi.
If we can grab
uma singakubamba lokho namhlanje kulo kulokhu kuza uma nje singakubamba ukuthi zonke izinkinga zethu futhi angekho namunye wethu ogomekile kuzo futhi uma besingaqonda ukuthi lezo zinto ezokusisiza.
It is written in one of the scriptures in the Bible that
kulotshiwe kweminye imibhalo ebhayibhelini ukuthi izivivinyo zilethwa phezu kwethu ziligugu kakhulu kithi kunegolide eqobolwalo ngoba nguNkulunkulu osinika lezi zivivinyo. Emva kokuba sesibe yimpahla yakhe ukuvuma kwethu nokuphaphathizwa kwethu nesethembiso zethu zokuhamba ekuphileni ngenxa yakhe khona-ke zonke izivivinyo esiza phezu kwethu esokusiphelelisela inkazimulo yakhe sekusiletha endaweni lapho uNkulunkulu angazenza yena uqobo aphatheke kakulithi kunalokho ayeyikho ngaphambi kokufika kwezivivinyo. Ngifuna ukujoyinana noJehova kulukukusa ukusho ukuthi ngihlale izikhathi ezide ngokwenele ukwazi ukuthi lelo yiqiniso. Ngikubonile empilweni yami uqobo ukuthi zonke izikhathi lapho isimo esikhulu sivuka ukuthi angikwazi ukusizungeza noma ngaphansi kwaso noma ngaphezu kwaso, uNkulunkulu wenza indlela futhi iphuma ingekazibulayo. Ngiyazibuza nje ukuthi umusa wakhe uze ukwenze kanjani, kepha uyakwenza. Futhi kubulala kuzo zonke lezi zinto zisatshalo zihamba ukusenza zibe lokujuka futhi asithukuthelise ukuze asenze sicabange ukuthi oh, kungani lokhu kwenzeka na, kungani bengingeke ngikwazi ukuba kanjena. Izinsukwini ezimbalwa ezidlule lapho ngiphuma kwehle kakhulu kunazo zonke, futhi indawo ekhangayo kakhulu engake ngayibona empilweni yami yonke kwakuyisakhiwo sikhulu sikamfowethu Ora Roberts. Ngikathi ngibona leyo mabule eqinile futhi ingenawindi kuyo nhlobo, kodwa salungiswa kanjani pho. Futhi ngike ngaba seHollywood futhi ngibe sezikhondweni zamakhosi futhi ngibe kuyo yonke indawo ekhona ecishe emhlabeni wonke jikelele nazo zonke izimbukazikazi, izindawo ezithandekayo nekhaya. Kodwa ngikaze ngibone noma yini noma yiyiphi indawo engingayiqhathanisa nazo lotho nhlobo. Indlela owaya abancane be-aluminium abalukeke ngayo ngaphakathi indawonye, futhi oh, ngikaze ngibone noma yini ekhanga kangako empilweni yami yonke. Ngikathi ngihamba ngidlula lapho futhi ngathatha izandla zami futhi ngahlikihla lawo mabhali asekele ne-Crainite enkulu, konke ngesimo sikazichuzintathu zikayise, indodana nomoya ongcwele, imidwebo egwediwe yakho, zonke lezo zinto. Ngangisanda kubuya kwekamfowethu Tommy Osborne futhi ngabona wakho mkhulu umsebenzi onamandla enkosi. Ngama ngaphandle ngabuka emuva kuleso sakhiwo futhi ngacabanga, uNkulunkulu impela sengibe ngumzenzisi, impela sengibe ngumlahla ndawana thize, ngoba izinkonzo zalamadoda zedlule yami. Futhi ngacabanga yini mhlawumbe angethenjwa kakhulu Nkosi ukuthi ubungeke wangethemba nganoma yini njalo. Ngisho namancane amadola mbalo ngivumela ngiwakhokhe ngemikhankaso nezinto, manje sebezama ukungithumela etilongweni ngawo. Futhi kungani ngingumzenzisi onjepho, noma kungani ngingumuntu ongethembakali na? Ngangisendundumeni yomlotha njengoba uJobe wasendule wayekuyo. Ngikathi ngime ngaphandle lapho ngingakwazi ngisho nokuthola ukuphefumula kwami ebudleni obubabazekayo bunjalo, ukuthi umfana umpofu ozalwa endlwaneni nje iPentecostali angenza futhi alethe lokho kulezo zakhiwo zikhulukazi kakhulu. Futhi ngacabanga o Nkulunkulu, mhlawumbe angikafaneleki khona lapho nje iphimbo lincane lehlanga labo vulande futhi lathi, kodwa ngiyisabelo sakho. Ngeke ngacabanga o Nkosi Nkulunkulu, wovumela lokho nje kudlale ngaleyo ndlela khona-ke Nkosi. Ngingoba bengingeke ngibe nokuhlakanipha ukukubela umsebenzi omkhulu okanjalo, futhi ngingumuntu ongafundile. Kodwa kuphela nje uma uyisabelo sami ngingowakho futhi uzongihola. Bengingeke ngizihole ngokwami, kodwa o Nkosi ngihole. Ilawo mahora abukayi asicindezelela kulezo zihlabathi ezingcwele kwakusebhayibhelini, futhi kubulana kulendaba ukuthi usizi lukhulu kangakanani. Usathane angeke ayithathe impilo yakho aze uNkulunkulu aqede ngawo. Akukho lutho olungenzeka kuwe ngaphandle uma uNkulunkulu eluvumela. Akukho bubi obungafika ngaphandle uma uNkulunkulu ebuvumela, futhi lokho ukwenzele kukusiza. Asicabange lapho ngenkathi izikhukhula ziza ukuzobhubhisa umhlaba zazingakwazi ukubhubhisa uNowa. Unowa wayengeke abhujiswe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayenomsebenzi afanele amenzele wona. Kulungisuku ezansi esizweni esikhulu ngaphansi kobuqili obukhulu kwakunabanye abantwana bamaHebheru esibazi ngokuthi uShadreki noMeshaki no-Abednego. Futhi bafika endaweni lapho babedingeka benze izinqumo ukuthi okudingeka kwenziwe okuthize. Babene ukukholwa kwabo kwahlolwa, futhi lapho ukukholwa kwakho kuvivinywa khona-ke ungehluleki. Hlala ngcono lokho okukholwayo. futhi labo bebhekene nabo ukukholwa kwafakwe kuhlelweni futhi baye horeni lomcaye akugcinanga kuphela njengokuthi baye endindumbeniyo yomlotsha kodwa bangena ezithandweni zomlilo kodwa usathane akakwazanga kubabhubhisa ngoba injongo kankulunkulu yayingakacwaliseki babengangena lapho naleli themba ngiyazi umhlengi wami ukhona babengangena lapho naleli themba lapha silesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuzikhulula kulesi sithando somlilo kodwa noma kunjalo singeke sikhotshame esithixweni Sathane wengeke akwazi ukubathatha akakwazanga ukuminzisa Noah kuzamcolo kuze kuba inhloso kaNkulunkulu isiphelelisiwe Nakwazanga kushisa abantwana bamaHeberu kuze kuba intosa kaNkulunkulu isiphelelisiwe wayengeka kwazi ukubulala uJobe ngamathumba nezinkinga kuze kuba intosa kaNkulunkulu isiphelelisiwe kanjalo namabhubezi awukwazanga kudla uDanyeli kuze kuba intosa kaNkulunkulu isiphelelisiwe kanjalo kungeke nokufa nokuguga umthathi u-Abrahama kuze kuba intosa kaNkulunkulu isiphelelisiwe kanjalo kungeke kukuthathe nawe noma kuthathe mina kuze kuba intosa kaNkulunkulu ngokuphila kwethu isiphelele ngakho sibuthana lapho induduzo Ngubungani uNkulunkulu avumele izinkinga zize na uNkulunkulu bamba amahanisi izinkinga afake amatomi emlonyeni ayo futhi ayenze ukuba ilalele yena nalezo zinkinga zisilethe enhlanganyelweni usondele noNkulunkulu Ngubungani lethinga lenkosazane kwaze kwafika uzamcolo kodwa emva kokuba uNoah esecindezelwe kuleso sima ebuzo ukuthi endende izinsuku ezingamashumi amane nobusuku eziphephweni nomkhuba omncane uguma uye phansi naphezulu emanzini kwakungemva kokuphela kukazamcolo lapho ebona khona ithinga lenkosazane kokuqala nqa isivumelwano sethemba isivumelwano sesethembiso emva kokuba esedlule ezintubweni waseke eyasibona isethembiso ilondela ubona ngayo isethembiso ngemva kokuba sebedlule enhluphweni ngiyithandile leyo nkondla noma ihubo ngifanele ngithwale ngiye ekhaya ezulwini ngompete wezimbalo lula abanye balwela ukuzuza umkomelo futhi bantweza ezilwandle ezinegazi Sicela induduzo lokuthula uNkulunkulu sinika okwedlula konke abengazinika khona izivivinyo nezinhlupho lokho kungcono kunokududuza nokuthula induduzo zethu zingaphesheya komfula nje Kwaze kwaba yilapho abantwana bamaHeberu baphoqelelwe esithandweni somlilo kwesinye sezivivinyo zabo ezivelele ukuthi babonwa nomunye efana nendodana kaNkulunkulu emephakathi kwabo Izinkinga zabo zaveza indedela kaNkulunkulu imephakathi kwabo emimoyeni yazalwandle ukuphephethe umoya oshisayo kodwa kubanga njalo baze bangena emlilweni wase lowo mduduzi eyavela kwakunguDanyeli owayihlosile enhliziyweni yakhe ukuthi angeke azinhlolise ngezinto zezwe futhi waphoqelelwa ngokuvivinywa ukuthi ngabe uzokhululeka yini kuNkulunkulu noma aye empandweni yezingonyama Kodwa kokusemva kokuba ukushisa kwasekokheliwe futhi waphonswa empandini wezingonyama ukuthi emva kwalokho wabona ingelozi yengozi ime phakathi kwakhe ukudedisa leyo nsika yomlilo enkulu ime phakathi kwakhe nezingonyama Kuzigonyama zikwazanga ukumthola ngoba wayedlule ezivivinyweni nezilingo nezinkinga futhi wakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhe wayengakwazi ukumkhulula kulokho Abungu Abraham emva kokuba ebona umhlaba uba inyumba nesomisa siza futhi loti wazehlukanisa futhi wayaph ezansi kuyophila kamnandi emhlabeni usemva kokuba yezwe kwilile nokukhala kwabeluzi bakhe bengenatshani bezinkomo zakhe kodwa waqhubeka wahlala kulelo lizwe uNkulunkulu wayemnike lona futhi wamtshela ukuthi akongobale kulo futhi njengoba ngalelo suku emva kokuba isevivinyiwe kwaze kwaba ukubekezela kwakhe kwakhe kwaba sekugcineni kwaba ngalelo suku ukuthi emva kokuba ukuvivinywa sekuphelile wabuye uma ubuze nobuze no-Elohim ngaphansi kom-Oki ngalelo suku Okusemva kokuba esedunile zivivingeni zakhe emva kokuba esedlule ezikikeni ayekade edlule kuzo ukuthi uNkulunkulu wabe esibonakala kuye ngezimo zomuntu futhi wahlala lapho futhi wamtshela ukuthi wayeshadile negama lomkakhe kwakunguSara wase ethi owesifazane umhlekile ethendeni ngemuva kwakuyilapho u-Abraham ambiza khona ngo-Elohim okusemva kwezivivinyo nezinhlupho Oh, ukube ibandla belingavuka kulo uqobo namhlanje ukutshela ukuthi emva kwezinkinga nokuvivinywa nokuhleka nokuhlekiswa ngawe izinto ibandla eledlule kuzo ibandla lasePentecoste ukuthi sibone uNkulunkulu phakathi kwethu yenze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso Emva kokukhandleka nezinkinga zosuku, emva kokuba konke sekwedlule, khona ke siyakumbona uJesu ekugcineni. Uzobe ngilindile uJesu akacemile kakhulu noqinisile. Ezihlaleni zakhe zobukhosi sihle, uzosemukele ekhaya emva kokuba usuku lusweledlule, kusesemini ake sisebenze. Onke lamadoda amakhulu lokho okungathatha ingxenye enkulu yenkonzo yethu yasekuseni ekungeneni kubalula lokho bedlula ezivivinyeni futhi babone uNkulunkulu bedlula ezivivinyeni futhi babone izingelosi bedlula ezivivinyeni nezambulo futhi babone izibonakaliso nezimangaliso nezinto kodwa akekho namunye wabo wabona lokho uJobe akubona wonke lawo madoda emva kokubona izingelosi nokubona uNkulunkulu nazo zonke lezi zinto Abazange babone lutho okungabanika amathemba ngale kwethuna kodwa uJobe wabona uvuko wabona iphasika wabona into eduduza yonke inhliziyo ngakhoko lapho esekwenzile kwangathi amazwi ami ayingalotshwa encwadini kwangathi ayingalotshwa ngepeni lensimu edaleni Yebo khona yonke into yaze imjikele ezakhe ngisho nezinceku zakhe zazingakhulumi naye umkakhe wayezihambi yangehleza endindumeni yemlotsha leso sivivinyo esikhulu nebandla liyafika futhi lamfulathele izinsuku eziyisikhombisa futhi kungekho ngisho namunye ezomduduza Kona ke fanele ukuthi uyabona umbono ngephasika ngekathi ekhala ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ezinsukwini zokugcina uyokuma emhlabeni ngiyazi bangathi amazwi ame ngalotshwa ngepeni lensimbi etsheni ukuze amazwi ame engabe esashabalala phele ngoba ngiyazi umhlengi wami ukhona ngiyazi Wazi ini Jobe na ngiyazi umhlengi wami ukhona ngabe ngiqaphelile hayi nje kuphela ukuthi kwakukhona umuntu othize ophilayo kodwa wayengumhlengi kuJobe Alibuzise igama leNkosi ngijabula kakhulu ukuthi ngiyingxenye yePhasika ukuthi ngiyingxenye yalolovuko futhi siyingxenye yakho kulokhu kuza ngoba kithi kudlala lokho kuphila kovuko lokho ngukuthi umhlanganyeli owaletha iPhasika Yazi ukuthi umhlengi wami yini oyaziyo na angikuqageli sinokuqagela kuningi kakhulu namhlanje ngiyazi umhlengi wami ukhona yebo mnumzane manje wayeyini na uma wayephila wayengumhlengi kuJobe wami uqondene naye wami umhlengi wami ukhona futhi yini enye oyaziyo Jobe na yini oyibonile kulowo mbono na futhi ezinsukwini zokugcina uyakuma emhlabeni futhi nakuba izibungu zesikhumba zibhubhisa umzimba wami nokho enyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu lowo engiyakuzibonela yena qobo lwami yazi umhlengi wami ukhona futhi uyokuma osukwini lokugcina emhlabeni Nakuba ama-atomi ami esephelile nengaphakathi kimi nakuba izibungu zesikhumba ziphubhisa umzimba wami nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu ngalapho kwakunombono omkhulu kakhulu uDaniel wabona ingelosi abantu yena bamaHebheru babona indodana kaNkulunkulu uNowa wabona ithiko lenkosazana uAbrahama wabona uNkulunkulu ubuso nobuso kodwa uJobe wabona uvuko Jobe wabuka pambili, bonga kokona bangwela bakhulu bepayipheli, babuka pambili kulolozuku, ngesiqiniseko ngemibono yabo, ngezabulo zabo ukuthi kuzofika isikhathi sovuko. Manje sibona imisebenzi emikhulu iqhubeka, sibona amandla amakhulu kaNkulunkulu, sibona izinto ezinkulu angazenza, bewungeke ubuke ilanga futhi wazi ukuthi akusiwa amandla kaNkulunkulu aletha lowo mhlaba uzungeleze lelo langa, bewungeke ubone into esahlobo izanga phandle kokwazi ukuthi kwakunenkulunkulu ubona ukukhulukisa kwamehla kubuthekile izindlebe ezisithulu wazi ukuthi kunkulunkulu kodwa ubukeke kwakuyilokho kuphela kokukhona futhi emva kokuba sesifile zase sihambile na kodwa uvuko iphasika ilokho kwanamathelisa ngophawu konke uNkulunkulu ake akwethembisa kwaba nguvuko futhi babefanele babe nokubetshela ngaphambi kokuba ube novuko ngaphambi kokuba ibandla like likwazi ukubona amandla avusiwe ngaphambi kokuba ngingabona inkonzo yentsha yenzeka gcubo lwami ngaphambi kokuba ungene enhlanganyelweni entsha noNkulunkulu lapho kufanele kube nokuzibethela kwakho qobo ukuze kufike uvuko sifanele sife nyama imicabangani yethu qobo sife ezindleleni zethu qobo sife kuye yonke into esizungezile sedlule ezivivinyweni nezinhlupho ukuze sibone uvuko olusha impilo entsha ngaphambi kokuba isoni size sibe ngumkristu kufanele kufika ukufa bese-ke kuba uvuko ngaphambi kokuba u-Abraham abone u-Elohim kwakudingeka kube neminyaka kamashumi amabili nanhlanu yokuhlalwa ngaphambi kokuba abantwana bamaheferi babone indodana kaNkulunkulu kwakudingeka bangene ezithandweni zomlilo ngaphambi kokuba uDaniyeli abone ingelozi kwadingeka ukuba angene emphandwini wezinkonyama ngaphambi kokuba uJobe akwazi ukubona uvuko kwakudingeka kuba angene futhi alahlekelwe yikho konke inakho kodwa-ke ngombono wabona futhi uma uJobe ngombono ubengama kubileka kakhulu esethembisweni kangakanani ke ngathi bezifanele sikwenze emva kokuba uKristu esevukile kwabafileyo futhi waba ulibo lokuqala lwabo ababelele futhi wathumela kubo umoya ongcwele njengophawu esethembise kithi ukuba nathi siphile ngoba ngiphila mina nani niyaphila futhi ubone bukhona bakho bukhulu phakathi kwethu busebenza benza izibonakaliso ezifanayo nezimangaliso azenze emhlabeni esinikeza amathemba futhi lapho siza ovukweni bese-ke siqhubeke sihlale ezindundumeni zomlotho wethu na asisuke endundumeni yomlotho namhlanje ngombono omusha ngamandla amasha ngokuzimisela kusho ukuthi sibone uNkulunkulu emandleni akhe sibone uvuko lwezinto ezizayo sisezikhathini zokufa sihlezi eminyango yokufa izwezi seminyango yokufa irashiya zitshele zikhali esisha manje njengoba nonke lizwile emsakazweni nento abadingeki ukuba beze ngapha futhi bayiqhumise ngebhomu bangaletha into ethize ncane lapha futhi bangene phakathi kwezinhlolo zabo bese baphonsela into encane phandle kunoma yisiphi isizwe futhi wonke umuntu uzoba ngokhubazekile emahoreni angamashumi amabili nane beze ngalapha futhi labo vuka sekunomrashiya ukhahlelo hlangothini unogade mkhulu ongumrashiya engamele ekhaya lakho edlengula mkakho ephonsela abantwana bakho ngaphandle ezitaladini bese ethatha ikhaya lakho bangakwenza bangeke balahlekelwe nanto yinye bakutholile akekho waziyo ukuthi kuyini niyabo yonke into isebenzelana phakathi manje bangasebenzisa lokho futhi bangabi nokukwesaba ngoba ngekho omunye nakho asazi ukuthi kuyofika kanjani ukuthi kuzokwenzekani kodwa sazi into yinye ukuthi sisendundumeni yomlotha isizwe sisendundumeni yomlotha umhlaba usendundumeni yomlotha futhi ngenxa yokuthi umhlaba usendundumeni yomlotha ngijabule kakhulu ukuthi uboya kaNkulunkulu ngafika futhi singathi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi osukwini lokugcina uyoma phezu komhlaba ngolunye usuku uyofika ukumangalisa imbongi yabhala ephila wangithanda yefa wangisindisa empela wathwala izono zami zayakude ebuka walungisisa ngesihle engivuna phakade ngolunye usuku uyeza wo usuku olukhazimulayo kwabizekezemane amajonsi egazi adlule aphume ezikhunjeni zakhe ngaphambi kwalokho futhi wabiza usizo olukhulu lwasekalivari ngaphambi kokuba kufike ubufakazi bukankulunkulu ongunaphakade ongavusa abafile Wabize ketimani ni kalvaru kwenze ipasika. Impela kwenze. Kanjani labo bapostoli. Ngaloko kuza. Ngikathi bephelele amandla kakhulu. Wazo phethu wathi. Ngiphelele amandla kakhulu. Ukholwa ukuthi ngizobuyela nje kudibeni futhi. Ngizobuyela emuva ezansi. Mina ngimbonile. Babe namathemba amakhulu. Uthi bakholwa nayo yonke into. Wazo kafika leyo ndawo enkulu emnyama. Wayenzani uNkulunkulu na? Wayeletha labo bapostoli endudubeni emlotha. Waye baletha endaweni eyalabo babe ngaba nokukholwa kwabo kuqinisekisiwe kubo. UPetro wathi ngimbonile enze izimangaliso ezinkulu ezansi ngaseGalile. Kodwa wo ulele ngaleyo efile futhi uyabanda ethuneni. Ngikholwa ukuthi ngizokwehlela olwandle kulokhu kuza bese ngiphonsela inethi phakathi futhi ngihambe njengiyodoba. Mhlawumbe ngingabuka ngaphesheya kolwandle ngaleyo futhi ngizothola ngikhumbula ngibona. Ngikathi esilindile ogwini ngikholwa ukuthi ngizokwehla nje nabapostoli bathi uyazi uthini ngikholwa ukuthi ngizohamba nawe nje oh babelihlaza kwesiphakaphaka babekhale amehlo abe aza kuvukala sazi kanjani ukwedlula lezo zindawo sazi kanjani sonke sizejwayele lezo zinto ngikhumbula ngikathi ngibekho ligugu ngalethi nini phezulu esithokweni segcumakaleya elibizwa ngokuthi i-Eastern noma i-Walnut Ridge Cemetery yeke indlela ngabeka ngayo ingane encane lapho futhi ngangikhale ngaleni kamama ngaze ngakhala ngaze ngangasakwazi ukukhala hlobo ngangenze konke ngangingakwazi ngaze ngathatha izibhamu ukuzama ukuzibulala ngangisesikhathini esinjalo futhi kwakungalelo hora kulelo kamele lincane phezulu lapho ngiguqe ngamadolo ami ukuthi amazulu avuleka futhi ngambone emile lapho ebuhleni bobungafi Kwakukulele hore ngazizwelanga izingalo zakhe zingigaxa bantu bami. Wathi Bill, awuqondi, singcono kakhulu kunawe. Yabo kubiza kubethelwa, kubiza ukugcotshwa kwembali, kulethe iphunga kuyo, kubiza ukugcotshwa kwempilo, kuzothola okungcono kunakho konke kukho kukhona. Yingakho uJesu kwadingeka agcotshwe, ukubeza lokho eyikho. Mayengeke ame ngaphambi kokubethelwa athi nginikiwe wonke amandla emazulwini nasemhlabeni esandleni sami. Kodwa emva kokubethelwa wayekwazi ukuma futhi athi nginikiwe wonke amandla emazulwini nasemhlabeni esandleni sami. Kodwa kwenzana wabiza ukubethelwa kuqala. Wabiza ukugcotshwa nokuphoxeka kwabapostoli. Babembonile umsindisi wabo lowo babemthanda ukuthi bambona ngisho evusa abafileyo ethuneni. Bayembonileza lokho futhi ngakho ngecabanga nangwelele bande thuneni yena uqobo kulokhu kuza wabiza labo bantu ababembonile vula mehle mpumputhe babona ema lapho futhi abone yona kanye imicabango eyayisezinhlizweni zabantu wayazi kanjani babengasho ukuthi bona babemlandela na wayazi kanjani namazanga ngalo uJudasi wayezomkhaphela na akazanga ngalo ukuthi amabutho ayeza lapho entabeni nezinduku eziqinile nezinkemba nakho konke ukuba amthole uma ngabe wayekwazi ukubona imicabango yabo na yabo uDeveli wayesebenza kubo babeke indundumeni yomlotha ngoba babefuna ukubanika ubufakazi bokuthi ngiyazi hayi ukuthi ngiyacagela noma mhlawumbe kunjalo ngiyazi Ngikubulani lezo zilingo zilethwa phezu kwakho ngendlela efanayo. Kuze ungeke uthi, awu mhlawumbe lokhu kulungile. Mhlawumbe umbali uqinisile. Mhlawumbe ukuphulukisa kukaNkulunkulu kulungile. Mhlawumbe umoya ongcwele uqinisile. Kodwa uma uthola lelo lwazi futhi uphume endudumeni yomlotha, futhi uthola isabulo sikaNkulunkulu ngompaphathizo komoya ongcwele, ungamemeza uthi ngiyazi umhlengi wami ukhona ngoba uphila kimi. Petro wathi ngizohamba ngiyedoba abapostoli bathi ngikholwa ukuthi ngizohamba nawe futhi nako kwakukhona indudumbo yabo yomlotha ezansi lapho phakathi nolwandle nenkinga iqhubeka ngendlela ebingayo futhi ngiyamuza omunye wabo ethi oh kwenzeke kanjani Petro na bekungaba kanjani yinto enjalo ukuthi indoda enjengaleyo ingafa na wayengafakwa kanjani ethuneni ngendlela ayeyiyo na wayengaba kanjani ukuba abavumele bamkhafulele ebusweni bakhe futhi kuthile njebe babekele umthelekane lakhe na wayenda kwenza kanjani lokho wo futhi yaqhubeke nokuba uNkulunkulu na angikwazi nje ukukuqonda wo ukuphoxeka kunje pho Kamanjalo, babuka ngalo kwini, uhlobo ufanayo njelo sabulo, uJobe ayinazo, lapho bebona lokho uJobe akubona eminyakeni eyizinkulungwane ezine ngaphambili. Ngakho kumumhlenge phila futhi efreshi emakwini, nomlilo basiye nenhlanzi iphekwe kuwo. Kanjalo futhi wathi, wabamema, uJesu letafule lidekiwe, lapho abangcwele bakaNkulunkulu bondliwa khona, umema abantu bakhe abakhethiweyo, wozani nize, ngemana yakhe uyonda futhi uhlinzeka sonke izidingo zethu okhona kunandi ukudla noJesu ngaso sonke isikhathi. Singakucabanga kanjani lokho ukuthi kuzithathe kanjani lezo zinto ezinkulu kanjani ukuthi uPawulu umphostoli nomphostoli omkhulu owedlule ezinkathini zakhe zenkathazo lapho ebona ukufa kukaStefani futhi ebubonile ubuzo bakhe obuncane bubuka ngasezulwini namatshe emshaya ebusweni futhi wabuka phezulu esethi ngibona amazulu evulekile ngibona uJesu emenga kwesikunene sikaNkulunkulu wathi Nkosi ungababaleli lesi sono noPawulu ebamba amajazo kokumbeka amaviki amabhiki phezu kwendunduma emlotho ehamba yeya imuva naphambili waze umqondo wakhe wawungcolisiwe kwaze kwabaye lapho waba sendleleni yakhe ehlele eDamaseku ukuzama ukulwela indlela yokuphuma njengendoda eya ebhodleleni likagoloko izama ukuminzisa usizi lwayo. Wayephakathi kulokho lapho kufika ibhibo livela ezulwini kukhanya kukhulu kukhanyayo kwathi Sawuli, Sawuli, ngihlupelani na? Wambona wamqonda ukuthi uJesu ovusiwe lowo ayekubonile ukufa kwakhe wavuza futhi ongekubona impilo yabo qobo endleleni eyekubhujiseni lapho ngeze iphimbo limnandi nginguJesu ngangifile ngiyaphila kuze kube phakade ngoba ngiyaphila mina ungaphila nawe kusukela ngaleso sikhathi ngibeka isandla sami kwesakhe ngamethemba kuze zonke izindawo ezimnyama uma izikhathi zifika lapho ngingaboni khona indlela engiya kuyo ngisamethemba. Logikoli lingumkristu lifanele liphushelwe kulezo zivivinyo. Logikoli lingumkristu lifanele libekwe ezindudumeni yomlotha ukuze likwazi ukuza ngaphambili lilolwazi. Yazi mhlawumbe ukhona asizi lapha kulokukuza ukuba sihlale nje futhi sikhulume ngolunye udaba lomlando okuyiqiniso konke kepha siza lapha lobufakazi kulokukuza. Ngiyazi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngiyakwazi ngaphandle kwanoma yiliphi ithuzi lokungabaza. Ngiyazi ukuthi wavuka kwabafileyo futhi uphila ngaphakathi kimi namhlanje ungowami nami ngingowakhe ngiyidlalifa kanye naye ebusweni kaNkulunkulu. Pasika, Pasika liletha into enkulu uvuko ithembe elisha. Ngabe unalo lokhu kusa na? Ngabe lisehliziyweni yakho na? Uyazi yini ukuthi umthetho wakho khona futhi wenza konke kusebenzelana ndawonye na? Wena uthi futhi Branham, ngihlezi lapha ngilinde ukuqhomkuleka. Nkulunkulu usebenza lokho nje ncamashi kube ngokudle. Kungani lo mfana mncane oligugu ngolunye usuku eshayiwe ngobukuthi ngenkathi ezalwa na? Ukuze uNkulunkulu athole udumo futhi akumbuqele idolobha libheke phansi. Impela uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. uNkulunkulu uyazi ukuthi usibeka endunumeni yomlotha ukuze asibonise inkazimulo yakhe. Ngakho kulokhu kusa ngisho lokhu mngani, emva kweminyaka engamashumi amathathu nanye enkonzo, emva kweminyaka engamashumi amathathu nanye yokubendeka kwasesibili, ngifuna ukwethula ubufakazi bami kulokhu. Ngikubonile ukuphoxeka okuningi, ngisibonile isikhathi lapho ngicele izinto futhi ngakhalela izinto futhi nginxiba izinto futhi ngehluleka ukuzithola. Kodwa uma ngimile ngalinda ngokubenzela kuNkulunkulu, kodwa-ke ngiyazi ukuthi kusebenza kahle impela nje, uvuma kahle impela, wenza nje ngamashi into efanele. Ukathi ngilahlekelwe ingane yami uSharon wami omncane, mina lokho kwaba yinto yinye nje eyangikhubekisa. Ngathi lokhu kungasebenzelana kanjani kube ngokuhle na? Kungaba ngokuhle kanjani na? Izinyanga kamuva lapho ngibone eme lapho kubo bonke ubuhle bentombazane ezincane ekhuluma kimi eme eceleni kwaleyo ngqolo endala ephukile lapho. Ngazi ukuba wayeke waphila, kungenzeka ukuthi wayeyophendukela kokungalukile. uNkulunkulu kwadingeka mtshathe esenesi futhi ekahle. Ngiyazi ukuthi ngiyophinde ngimbone futhi, ngiyazi ngiyakumbona, ngikwazi ngaphandle kwanoma yiliphi ithuzi lokungabaza. Ngicabanga ngomngane oneminyaka engamashumi amabili nambili ubudala ethathwe esecishe abe yintombazane nje umama omncinyane lapho lapho amaphepha anikeze isihloko lapha umama usemusha umfundisi usanda kufa nje. Wo, inhliziyo yami yapha kanjani, ngangingazi ukuthi ngifanele ngenzeni. Kodwa namhlanje ngiyazi ukuthi konke kokusebenza kahle ukuba kusebenza umsize mina yazi impilo yayidingeka igaywe futhi isonteke futhi ikhanywe ukuthola okwakuphakathi kuyo kuphume ngobunobranem kakhulu phakathi lapho kwadingeka khanywe aphume phambi kokuba uNkulunkulu azibonakalise okunokuningi kakhulu kobuwena kuwe kwaze kwadingeka kuba uNkulunkulu kukhanywe kuphume ngezivivinyo futhi ngenkathi lokho kukhanywa kokuze kunzima kodwa yeva kwesikhashana izibhakabhaka ziyembuleka bese-ke ubone injongo kaNkulunkulu bese-ke ukhala ngiyazi umhlengo wami ukhona futhi ezinsukwini zokugcina uyoma emhlabeni nakuba izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba kepha nokho enyameni yami ngiya kumbona uNkulunkulu lezi zivivinyo ezincane nezinto ezesikhashana nje futhi ziyashabalala futhi zidlule kodwa zenzelwe ukusisiza kuphela asikukhumbule lokho ukuba uNkulunkulu athole udumo asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje ngifuna ukubuza ngaphambi komkhuleko ngabe ukhona olapha ongathanda ukukhunjula ezwini lomkhuleko ngaphambi kokuba sivale na uNkulunkulu akubusise bangaki phakathi lapha abangathi ngifuna uNkulunkulu ehoreni lesilingo sami manje ukunginika ulwazi olusha ukuthi ngingeza ngaphambi mina ngibe musha futhi ngamisa isandla sakho uthi ngifuna lokhu kube uvuko kimi phasika ukuvusa kimi amathemba amasha namandla amasha impilo entsha nenjabulo entsha inkosi libusise bantu bami abathandekayo.
Oh
Nkulunkulu wethu nomsindisi wethu sibonga kakhulu kuwe ngaleli phasika ngalokho elikushoyo ezinhliziyweni zethu futhi ngokukholwa ngaleya ngaphesheya kwezwe sikabona kufika kwenkosi uJesu njengoba ezilungiselela yena uqobo manje egqoka izimpatho zakhe zobukhosi futhi bandla liyaqoka umyeni umgqokisa ingubo yakhe emtshato kulungiselela ukuba nokuhlangana okukhulu mathuzane impela le ndunduma yomlotha ingeke yime kuze kube phakade lapho sizwa bantu behleka behlekisa ngathi futhi besibiza ngalelo gama elihlabalazayo abagibeli abagcwele futhi behlekisa ngathi futhi bathi asiphili ngisho kahle engqondweni o ingeke kwahlala sonke isikhathi Nkosi kodwa sibe njengoJobe sibambe ubufakazi bethu asibe njengoDanyeli empandwini zikonyama noma abantwana bamaHebheru esihlaleni somlilo noma u-Abrahamu ohambweni lakhe sisize o Nkosi kuba sime siqinisile size sibone leyo nto enhle kakhulu yenzeka lapho icileyongo liyokala nabafile kuKristu bayovuka thine sisaphila futhi sisasele siyoguqula ngomzuzwana ngokuphazima kweso iyobe selifika-ke lelo phasika lethu lokho uKristu akujambulele eminyakeni yejile ngamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye yedlule kulokhu kuza futhi wathi ngenxa yokuthi ngiyaphila mina niyaphila nani lojesu ofanayo wakhushula phakathi kwethu uyobuya njengendlela ahamba ngayo siyombona ngisho naso sonke isibazi esandleni sakhe naso sonke isibazi seva ekhanda lakhe siyakumbona ngiyakumazi ngiyakumazi futhi ngihlekiwe ngiyakuma eceleni kwakhe yebo Nkosi inhliziyo yami edlubhekile lapho lo mzimba wami obuthakathaka uzuqala ukugoba ngaphansi komthwalo izinkathazo nokukhandleka kwamasimu wokuvuna amasimu ezithunywa zenkolo nokwehla nokunyuka nokuphikisana phakathi kwabashumayeli abanenkani nokunye nokunye ngaphesheya kwendawo nabantu beklolodela namandla amabi o Nkosi balungiye suku siza njengo-Elija ezansi emfuleni buka ngalabo kuboshwe kuzo zonke isihlahla ingqolo yomlilo ezosithwala sihambe sazise ukuthi lezi zindunduma zomlotha ziyiveyili nje kuphela yokusifihla kule yonto enkulu esihlalele ngaphambili leyo nkazimulo enkulu kwangathi singahlala sithembekile njengoJobe size sikwazi ukumbona ubuso nobuso kwangathi singethembeka njengoba inkosi yethu yayinjalo eyisibonelo sethu ukuya eCalvary futhi silungela ukubethelwa futhi sibethelwe kanye nayo kuze kube novuko empilweni yethu sibe khona Nkosi kwangathi uma ekhona noma yimuphi umxoloti lapha obakunjengoPawulu wasendulo okwahlekiswa ngaye kwangathi bengathola iphasika endleleni yabo eyekhaya kulokhu kuza siphe khona Nkosi siyakuleka Nkosi ukuthi labo abasendundumeni yomlotha wokubhutshiswa indunduma yomlotha wokugula ukuthi leli kuzoba yihora abazokhululwa ngalo kuze kusuku ngikhuluma nalowo wesifazane omncane ngaphandle kwenqola nomyeni wakhe ukuthi kwenzeka kanjani ngaleyo ephoenix esimeni esibucayi kakhulu naleyo ndavuze bikhulu ihlezi phezulu lapho kubo futhi manje namhlanje okwahle kakhulu futhi uphilile lengane encane ebizokhishwa inhliziyo yayo ihlezi lapha esakhiweni kulokhu kusa iphile saka ikahle umfana omncane oyinkukutho owake wahamba ebumnyameni futhi engakaze akubone kukhanya kwelanga uyahamba namhlanje futhi ubone kukhanya kosuku futhi o Nkulunkulu sikubonga kanjani ngalokhu pho futhi konke kubuke ngalo kwebheyili kulolu suku olukhulu lovuko siphe khona baba futhi benze bazi ukuthi lezi zinto bezifanele zibe ngaleyo ndlela ukuthi laba umfana omncane oyinkukutho ubengabona ukuthi umntwana omncane enekathazo yenhliziyo angahle anikeze ubufakazi kwabanye zonke lezi zinto zisebenzelana ndawonye zibe ngokuhle kwabamthandayo onke kwenziwe kwaphatheka kinje ngoba kwaba nomunye olandelayo ekuvivinyweni kwaba nomunye owamela ukuvivinywa lowo kwakungujesu lowo owayelandela kakhulu uyise waze wamvuse ekusiyeni kwephasika ngoba kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe kukufa ngoba ngiyikuvuma ukuba ngizole wami abone kubola kanjalo futhi angiyikuwushiya umphefumulo wakhe ezogweni ngoba watholakala ethembekile njalo yenza lokho okujabulisa uyise nkulunkulu kwangathi sikahlala njalo sethembekile emsebenzini wethu esiwumiselweyo noma ngabe isivivinyo sethu siyini nezinkinga zethu noma yini kwangathi singakwazi ukuthi njalo ngiyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabathanda uNkulunkulu siphe khona baba sibusisa laba bantu kulokubusa ngezibusiso zakho bafike kuse-eli bevele ezindaweni zabo beze ethabenakele bezele kuzothola induduzo kwangathi bangaye ekhaya kulokubusa namandla kamoya ongcwele vutha ezinhliziyweni zabo behamba emgwaqeni njengalabo ababevela emawose bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhulumisana nathi endleleni na sibe khona baba ngibanikela kuwe manje egameni lenkosi uJesu Kristu amen kulungile mfowethu nevi futhi manje khumbulani izinkonzo ngeke sibe namakhadi omkhuleko kulokhu kusa ngenxa yokuthi uma sinamakhadi omkhuleko inqobo nje ngikwazi ukuthola abantu bame lapha kanjalo ngizothembela kuleso siphiwo ngifanele ngibe nendawo ngize ngibeke lokho eceleni lapho ngingakwazi ukuphuma lapho futhi ngikwazi ngiyesaba ngibonakala nginokwesaba futhi ngesaba ukuthi ngizokwenza iphutha wehlulwa impini kusikho ukulahlekelwa yimpi kuphethini wehluleka izimpini eziningana kodwa akazange alahlekelwe yimpi kunjalo futhi siyehlule izimpini eziningi kakhulu nathi kodwa singeke silahlekelwe yimpi ngizokwenza amaphutha amaningi kodwa ngingeke ngalahlekelwa yimbangela uNkulunkulu wapha futhi uNkulunkulu uzokunakekela kulucobo futhi manje sekuyisikhathi ngikhole ukuthi sekuyihora futhi sengiyaqala kuyileli phasika namhlanje ngizohamba ngihambe nje njengoba ngenzi lapho ngikhulekela abagulayo futhi uma ngingakwazi ulucobo kuyinto ethize efanele yenzeke ngaphakathi kimi angikayetshwa yeni kakhulu iza ngendlela enjalo mina mhlawumbe ngingahle ngingakwazi ukuyizwa kahle kodwa ngifanele ngiqhubeke nayo ngize ngiyazi sonke isikhathi ngakho-ke lolu kuzoba usuku engizozama ngalo ngomusa kankulunkulu inkosi libusise manje futhi neville futhi izinkonzo zizoqala ligamenxe ihora lesishiyagalolunye futhi neville